ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angithathe ithuba ngikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Ma uhlangana nomuntu osukade wamgcina, umbingelela kanjani? Kumbe uma umthumela incwadi mhlawumbe kulezi insuku nge-email kumbe message, i-text yakho iqala kanjani? I-Testament elisha ingxenye enkulu yalo eqoqweni leyincwadi ezabhalwa uPaul noPetru ziya kubazalwane. Abanye babo babesenhluphekweni, abanye babenhlanhlatha, kodwa bonke babebhekene neyinselele ezehlukene eyimweni ezahlukene. Yebo, izimo zabo zonke zayinalokho kodwa okufanayo. Leli zwe laqala lalinesihluku, laliphethwe ngamaRoma, liphethwe inkosi eyayibona engazi ukuthi siwuNkulunkulu, siwungqoshishilisi. Babengenazi iy'nsiza zezempilo esesinazo kulezi insuku esingayinaki bomqoka bazo kakhulu ngoba vele siyazi ukuthi sinazo. Ibhedlela enemibhede ethofozelayo, unakelo lwamazinyo, ukuhlinzwa nokuningi esisizwa ngakho. Kuzo lezi bhedlela kunamashawa anamanzi ashisayo, ama-fridge, air conditioners, ukudla nokuningi. Konke lokho babengenakho ngasayiphathe isihluku sokuhlushwa kwamaKristu. Nembala kwabe kuyindawo enesihluku nesikhathi futhi esihlukumezayo. Futhi khona kanye lapho uthola isibingelelo esasivamile kulezo incwadi zeTestamente elisha kuPaul umpostoli laphaya kuyokuqala kwabaseKorinte 1:3. Makube kini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Esimeni laba bantu ababephila kuso lesibingelelo kwangesiwona nje umugqa lo olula njengegama esivamise ukuba uma siqala sibingelela siqala ngalo uma suke sithexta sithi hi, kwabe kuyisibingelelo esinothisa inhliziyo qede silethe umuzwa wesibusiso esikhethekile ngokwesikhathi lo umzalwane ofundayo ayisuke edinga ukuba asizwe ey'ndlebeni zakhe. Futhi lo musa nalokhu kuthula khona kufika kanjani? Kube kuvelaphi futhi kuze kubo kumbe kuze kithi? Kuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Isona sibusiso lesi uNkulunkulu anaso ngawe mlaleli namhlanje. Yilokhu akufunela wena khona kanye phakathi ey'mweni zakho, ey'vivinyweni zakho. Makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Elifresh.